Hey. Are you in a man?
Hey.
Are you in a man?
Ah.
Are you in a man?
Hey.
Are you in a man?
Ah.
Samba way. Are you in a man?
Hey.
Are you in a man?
Ah.
Are you in a man?
Hey.
Are you in a man?
Hey.
Are you in a man?
Ah.
Hey. Samba way. Am I lighting? Pagate pachi sin. Bati vali vali. Niti utandi man. Konje uhamba ngani. Wena ubuza bani. Bekumele uyenze iplani lokuthi uphume ngestrati. Bese uthathe idasti ungabi nendaba noma ungathandi. Bese uphuza amanzi angithi awunamali. Wesisi nalivati uphuze uhlale phansi thule ngathi uyasi. Zonke iy'ndaba zamalayinari uyaphapha man. Uyinkinga man. Awunamali we. Uyaskita man. Usibhekile we. Uyaphapha man. Ozalana we. Sukalana man. Hayi wena man. Izalana we. Hey man. Uyaphapha man. Awunamali man. Uyaspita man. Uyakhera we. Uyasibheka man. Ozalana we. Sukalana man. Ozalana we. Sukalana man. Hayi wena man.
Amavusa weko yegalenga fike patini ungenamali olusale kha abukutshala sande bantini njalo umntwana. Amavusa weko yegalenga fike patini ungenamali olusale kha abukutshala sande bantini njalo umntwana. Awuzithele wena ufuna ukuza bani ngoba yikho amahala sorry lo mntwana ukwela istori. Uvela bangi kona awuzithele ufuna ukuza bani ngoba yikho amahala sorry.
Are you in a man? 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 Samba way.
Are
you in a man? Are you in a man? Are you in a man?
I tell you boy.
Are you in a man? Samba way. Am I lighting? I got a patchy sin. Ati ivali vali. Niti utandi mali. Konje uhamba ngani. Wena ubuza bani. Bekumele uyenze iplani lokuthi uphume ngestrati. Bese uthathe idasti ungabi nendaba noma ungathandi. Bese uphuza amanzi angithi awunamali. Wesisi nalivati uphuze uhlale phansi thule ngathi uyasi. Zonke iy'ndaba zamalayinari
man.
Uyaphapha man. Uyinkinga man. Awunamali we. Uyaskita man. Usibhekile we. Uyaphapha man. Ozalana we. Sukalana man. Hayi wena man. Izalana we. Man. Uyaphapha man. Awunamali man. Uyaspita man. Uyakhera we. Uyasibheka man. Ozalana we. Sukalana man. Ozalana we. Sukalana man. Hayi wena man.
Bata mavusa weko yegalenga fike patini ungenamali olusale kha abukutshala sande bantini njalo umntwana. Amavusa weko yegalenga fike patini ungenamali olusale kha abukutshala sande bantini njalo umntwana. Uvela bangi kona awuzithele wena ufuna ukuza bani ngoba yikho amahala sorry lo mntwana ukwela istori. mahala, sorry.